Yesi to on habaru ummitaaki Yesu. Nyanda alat ila bimbi. Nyandere tatabre. Sey rewbe tato be ummoy gam be jaha yenande Yesu. Be jogi wordi e urdi gam be molmana bandu makko. Sey be dilloy be jotti yenande be tawi haare ittama. Sey be naati be tawa Yesu. Sey annabo en dido banganibe be kuli. Wi gam dume darato mo yonki der maybe sey be soppi be jahi to almajiri en sappo e go min biddu min tawa Yesu meden ummitake biturus jabaika sey nyaare wari yenande tay wudere tan tawa Yesu sey soppi wi ben do han almajiri en sappo e go e yimbe dum gonga sey Yesu banganibe be kawri be kuli be tammi dum ginnol Yesu wibbe wala dum ginnol ginnol wala jial ndare bandu am e juude am to ngodi nyamdu kokkeya sey be koji ligu ngotu be kokkimo o bi kimte ko bi nomi on dum hokkitire bi neddo piye torre ware gada balde tati no ummitoto ra hala ko binna der defte annabu'en.